tagalize bwo bongo nanti agenze oyogo badobi tayatadeyo eggulo limu yasinkanyo omubiro tobye kwa